sawirkii toban iyoona saddex dhalashadii nebi iise yaa xisaabsanayd. Wakhtigaas dowladda sharci yah angoysi lan walba inii meeli ki dhaladi seedo. Maryan iyoona yuusufna meeli abkood ki dhaladi yaa seedeen. Biladkaasna magaashay wayli aree Beytulham. Madii biladkaas deereen meella hundurow yaa ki waayeen, laakiin moorada lo'da ki hoyato yaa hamiinkaas hundureen, meelun dhatiyayna yaa nabi iise ki dhaladi. Isla hamiinkaas meel uugaas dhatiyay dad kale oo idowga daajiyayaan yaa roogeen, irka iyo dhulka dhatiyowna iftiin ha ki buuxsami. Markaas idooga kuwii daajiyaan malaggii eebbahay yaa arageen. Malaggiina way ari, isin aan absatoy akbaar faylan yaa hagin gaarsiiye. Isla hamiinkaas biladkan dhatiyay bilaan yaa wiil kifooladaase, wiilkunkii eebbawaa oo si aan kooy ummaddii eebbahay inii gargaaro. Bah moorada dhatiyayseed meelun yaa unug ki aragaase. Markii malaga dowgaas dhammeeyey, dadkii malag badan oo rabbiga ammaantiis ki waramaayaan yaa arageen. Taas ba'dishay malaa'igtii samada hambuubti, dadkiina biladka yaa handareeri meelii nabi iise ki dhaladi.